shacabka ku nool tuulada Amoore Gasaale oo hoosta ka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waqtigan haysan masjid ay ku cibaadaystaan. Dabadalkeeda hadda ay dadku ku cibaadaystaan goobo laga dhisay geedo la isugu xirxiray, taasina aysan ahayn mid dadka dhan aysan ku cibaadaysan karin. Haddaba qaar ka mid odayaasha iyo culimada tuulada Amoore Gasaale ee degmada Bardaale oo warbaahinta la hadlay ayaa ka dalbaday in laga garab siiyo sidii tuuladaasi u heli lahayd masjid weyn oo ay ku cibaadaystaan, kaasoo hadda tuulada ka dhisneen maadaama salaada jimcaha ay ka fadli badan tahay in lagu tukado masjid.
Deegaanka Amoore Gasaale dhexda ayaa ka noolna maduna ku noolaan masaajidkan mar hor maaha ay mandilahay mandil madihay dad baan ka dhisanahay bala saarnahay noo dumi goobo masaajid ahaan walaan umna aan fahmo ay hadan ma saarnay oodaha ku kuusnay intaan si had aragaa soo masaajid ka dhisanay masaajid ka tan dumi san horba meelahan faraanta u kooy san dumati meel baa ma masaajid ma koro faam leh ee aan dayayni
walaan ka oo masaajid ku baahanayna niitar
kulay baytulahiyu laakiin mamga walaan aan fahmo muntabarole annasi ka dhisan wayni shiida aan baahan noobnani haraw hoobi uu la waayo sabarnaga toona baaweyn onaytay saxa yaan baagna taasaas in qosana dilay er taasaan baagna
walaalayaal deegaanka Amoore Gasaale ee ka noolna kulliba ilaahay niimaanadi masaajidkan ay ilaahay mada kaalmay iyo anfadaana kulliba walaal muslimiinta walaal tabarti oo onuna ni taagan afadaan beytulaayo kulliba lan muslimiin ayaa yaan furinyi saasay seena margal seenka mahadnagaana masaajidkan ay ilaahay amar yeey baaweyn haaday dhagaha haaday walaay lamba tabartiisa kulliba ilaahay madarigaas yaa leh muslimiinta amarka yadna nin wargeysi masaajidkan nin soo fadaan
ilaahay rahmaan rahiim dadka muslimiinta Amoore Gasaale ka nool aan masaajidkum baytullaahi ilankeegum husniya ilaahay walsi ilaahay marshe jira inni ilaahay masaajidkan nin sama fadaan ilaahay marshe jira may baataan ilaahay marshe jira masaajidkan lankee muslimiin ah dhisa.